cheza usiku wa leo. Baba Samu tunasonga usiku wa leo.
Abi make a call somebody, make a wild body come body. Abi make a talk your mom.
Usiku wa leo. Tabasamu tunacheza usiku wa leo.